Rosé.
Bino ebizibu ebisikira ebitugoya goya ebituzize noneli amabanja agatuli mu bulago agakankanya empale zaffe
oyo Yesu alijja byonna birikoma lwalikoma okutunona tulibeera ey'omukwesiima Yesu zeze olunaku lwalikoma okunsi tulindiridde lwalikoma wantwale mu kwesiima Yesu zeze olunaku lwalikoma okunsi tulindiridde lwalikoma wantwale mu kwesiima
Ndwadde temwe ddogo ebituzimbye kakayumba Efutwa n'obukyayi ebisusse mu bantu tulibiwona nga ze Tuligenda mu kitiibwa mu nsi ennungi eyo Jangu gwe tugende tuwonese eno embi
Yesu zeze olunaku lwalikoma okunsi Tulindiridde lwalikoma wantwale mu kwesiima Yesu zeze olunaku lwalikoma okunsi Tulindiridde lwalikoma wantwale mu kwesiima
Ebyo tubideka wano kunsi Abayaya bakusa bakambwe Bali tintimangaze
Olofa balonde bamukama Tulibera musanyu jerele Jirakwe tugende Tuonese no embi Nesu nzeze Olunaku lwalikoma okunsi Tulindiridde lwalikoma wantwale mu kwesiima Nesu nzeze Olunaku lwalikoma okunsi Tulindiridde lwalikoma wantwale mu kwesiima Nesu nzeze Olunaku lwalikoma okunsi Tulindiridde lwalikoma wantwale mu kwesiima Nesu nzeze Olunaku lwalikoma okunsi Tulindiridde lwalikoma wantwale mu kwesiima